ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele kwaze kwayintokozo. Angumukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBennet Diamond we-Christian Networks. Nini nanini lakhona izinto zisicindezela, ngabo kwenyama, imizwa yenhliziyo kume okomoya. Kuqaphele lokho ukuthi isilingo sibukeka siza kuwe simafindo-findo. Kuba sengathi ukhona umuntu obazi ukuthi uyazabalaza kokuthile. Ngakho abosomathuba ukukhahlela ngesikhathi uphansi. Isilingo ngesinye isihloko esibucayi. Siye singathanda ukukhuluma ngaso ngoba sisuke sesaba lokho abantu abangakucabanga. Kungani kunjalo? Ngokungangabazi ngoba sithola kanzima emqondweni wethu ukuthi yithi sodwa esilingwayo kumbe esivivinywayo. Kodwa lokho akulona nhlobo iqiniso. Isilingo sisishaya sonke, ikakhulukazi uma siqinekile, ikakhulukazi uma umuntu ofuna ukuhlonipha uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Ayikho noyedwa ongabaliwe kuso. Ngisho uJesu imbala ngoka Mark 1:12-13. Masinyane umoya wasemqhubela ehlane. Wayekhona ehlane izinsuku engamashumi amane elingwa uSathane. Wayendawonye neyilwane ingelosi zamkhonza. Izimo zokwenyama uJesu ayithola kuzo zazesabisa. Ngokuphathekayo umoya kaNkulunkulu wamphonsa ehlane eyilwane zasendle. La khona alamba izinsuku eziwu-40 nobusuku obuwu-40. Wayebuthaka edledlezela ecindezelekile enxa zonke kwaba kulowo mzuzu kanye la khona uSathane ezokuzomlinga. Ngakube le ndlela izwakala ijwayele ukuba njalo? Futhi khona kanye kuleyo ndawo ehlasimulisayo uNkulunkulu wayenaye. Khona kanye lapho kulezo zime inzima nakuba ngokungangabazi wazizwa enomzwangedwa uyise wayeseduze ekunye naye. Futhi okwathi ngesikhathi esiyiso ingelosi zamkhonza. Awu sihlobo sami, cha akuwena wedwa futhi awuwedwa sanhlobo.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.